Yeah, it's a big boy J-Rap once again. Apa tu ko na arekama? Ditima, ditima.
Alkam music.
Ditima, 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 ditima. Yeah, yeah. Na lema dance ko na arekama. Ditima, na ma dance wa na flow kama. Ditima, tuko club na ma dance wa je. Ditima, kila mtu kwenye club sema. Ditima, na lema dance wa ko na arekama. Ditima, na ma dance wa na flow kama. Ditima. To clap na ma dance for the team, everybody in the club say the team, ayo the team, the team, the team, the team. Niko club ni meketi hapa kwa balcon, na ma dance on the floor hapa kwa phone call. Wengine ni wa Kenya dem moja ni chick, kuni nice kama zile ngoma za King Kong. Damu pia kuchemuka sile za ayo. Baby baby unapenda dance za iPhone, digitali kwenye phone type the dial. Nipe glass ya tequila mix na lemon. Nadisikia nilipuke kama Ditima, ayo, Ditima, 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 yeah, yeah. Nale madenso akunare kama Ditima, na madenso na flow kama Ditima. Tuko club na madenso wate Ditima, kila mtu kwenye club sema Ditima. Nale madenso akunare kama Ditima, na madenso na flow kama Ditima. Tuko club na madenso wate Ditima, everybody in the club say Ditima, ayo, Ditima.
Come attract.